love with daddy, yo. Kitengo, wewe ndio bafu wa kushoto. Imeandikwa na tuishi kwa mandiko. Niwe kulo wewe uwe doto. Tupendane ni pepenzi moto moto. I know why I love you to die. Usiseme bye bye. Oh why. Ninachojua ndoa ndoa no. Nishaona mingi mifano. Kikubwa tutimize agano. Mapenzi yako si marumano. Nishaona mingi mifano. Kikubwa tutimize agano. Mwezako nishapenda mazima. Nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. Mwezako nishapenda mazima. Nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. Yeah. She got a one. Unanikosha kinoma. Yeah. You my number one. Utaniumiza ukigoma. Yeah. She got a one, unanikosha kinoma. Yeah. You my number one, utaniumiza ukigoma. Keep pretendi, nikajua unipendi. Haitakuwa flesh, sina chestendi. Ukanongeza vipindi, utanijaza stress. Mwezako sina do, yani anana do. Ile please usinitese vibaya. Penzi la kikomando, wendo shakuvisha jo. Ile please usije kage ukala. Mwezako nishapenda mazima. Nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. Mwezako nishapenda mazima. Nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. Yeah. She got a one, unanikosha kinoma. Yeah. You my number one, utaniumiza ukigoma. Yeah. She got a one, unanikosha kinoma. Yeah. You my number one, utaniumiza ukigoma.
Yeah. Come on, baby, come look. She got a one,
Lacha.